na madengo. Oh oh oh, ulongo yeah.
Just got it from gochoapp.com.
Apa tina langala mveka kutari kumwe masombe nya anga sada one ndaja ndinso kumwerera ndi mafumu ndipo anda mwali okongola andifuna koma kumwamba bukula mboyo zina langalo kodi adalemba mo koma kumwamba.
Just got it from gochoapp.com.